bilaanta ganacsatada ee ka sugan degmada Bardal ee gobolka Baayo way baahan hal daristay suuqlaan dhanka badeecooyinka degmada taas oo ku sheegadaayeen ilaa iyo muddo farabadan taasna sababtay saameyntii ku deertay dadkii degmada ka rugmaday sanadkii hore walow jiraan dad ha ku guureen dhaqdhaqaaqyada ku jirta suuqa daraadis hadaba waliba nuurays la weldhanay hanu kumiday bilaanta degmada Bardal ay oo ku hadleen waliba sababay suuq yarada iyo sida markaas hadduu seeyay ganacsashooyo oo ka baaqay in maamulka degmadu uu ku shaqeeyo sidii lan hormaray la guud ahaan ganacsiga degmada
aad ii wiin way waxa waliba dhanka oo maqaayada aan daro tan ka maqaayada ma in ka daranta ee lan ka kooye waxa goobaysay helaba sidii raashin isiga kaare wili raashinka in ka dambayo ko dalbada biisheen hilibka sheen baastada sheen walaagas dhan markeeda sidoo lan ka may kaareen ol hiringa ka intilmaamay qolka asiringa walaagay beesada ay ka jirtay kaare lan kaas ma keen manda kor garantiisa ma kahay mana ku qaado kor antaas ku kulumay eed wala hadda ku jaramee ade wala way waxa adduunida sidiyaba hor u socda la taa wal una hadda bilaabanay jaran oo in shagadeene horontii uu ka dareerna qadan laakiin nasiib wanaag wala colaadadu oo degmada iyo wala FAT saas la alijey ma hayna bilaan in fufur cuno waana in suruga jartay laakiin wala hadda jarama leh aka degmada Bardal qof walba meel ka kalsoonyi anada degmada Bardal ka raad weeldhaday sidiyana waxaanu bini aadanka ay roobto meel ka dhooshay in roob aanu fayle alxamdulillaah degmada Bardal ilaahay ma kanaystay degmada idanka kalsoona fikirkay ma ka jarnay in meel kale aan ka abuurada ha ganacsiga way waahan sidisa si toos ah in ka dareera laakiin may waahan may inuu hata in shagada ambadiyane dhanka ambadiyane ma eta xilliga daadkii dad badan oo may jaranahay milinaare oo walaayir hoos u dhac ka kooy iyo on hay dad ala marjay jiray walba gamnayo gantii oo idan liidati ween er sadaane uu hata daadadkii aan er sadaan umaayuti aanay dhaliye in dhirigelidi in bilaamay la qabo ama onahay bilaamay la qabnaba in galanta tiidiye in shagadki ilbata waalidkaanay dhaliye oo hooyay dhirigelidi eedan aan ka maxsantaade alxamdulillaah hadafka kiigay hala siyaabi hayti in ana ku deer awlaadi ana madaasana dhala in ana ka kori alxamdulillaah hadan meel fayle in marahayt in ana wal ku bara ini ana iyo allah marjay jiray in shagada ee ku samati biyalka si go'aanadka iyo hadafka ay hayaan marka si faylayada hadafta tiidii intaagana insha Allah wad bidilahi kariim waqtiga aan dhaw iyo rajeeyahay in aan bedelo ha degmada may idan ka gadamaayna raashinka oo maba lagu marmaan ee raashinka bariiska ba ku sokorto walwalba ka dhagda oo raashinka bini'aadan ama misgeeda sida misgeeda oo kale intaas ka gadamaayeen iyo sadir dharka ama laakiin wal kale hadda dheer iyo gadamaahay ma aragay nabad naas la nuugay hadii nabad la helo way waxa nolola yaala way ka hormaray koray in nabad la helo muhiimadda nabad hoob la helo ibshaaray bashbash way waaganaasiina hormare maynay ku kooyanaha magaalada madaxda muqdisho in ku kooyan si truus ee magaalada degmada Bardal aan garaayaan wal yar yar oo nyagnyagada sida qudaarta oo kale wal saas ay bay dhawayn in ku kooyan wal ku yaaban laakiin qoro muqdisho way Kenyana way waha walbadan ayaan lan ku baahanyi walbadan in ku kooyan waa isku xajir waa
dhinaca kala waliba bilaanta ganacsatada degmada Bardal gudiga ganacsatada iyo ganacsatada biyoonka baageen iyo bulshadii oo naxreysadaan waanayo sheenan waliyaabagayo anka baxlaayeen magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho
ganacsatada degmada Bardal may laahay way waha dad masaakiin ee ka nool degmada Bardal ee aan tabaleysan dadku waa isku xajir waa may lahaan nabadnaas la nuugilay leere ee nabad iyo nahay wada jirka deegaanka halka shaqeeyay rafaday
degmada Bardal waliba ku jiray suuq yar oo markaasay tii ku sheegada hayaan bilaanta ganacsatada degmada.